venenina. But what you know about splash, Lina fans fuck a chat, yeah, they love me that much, I'm a real nigga. Born buzzing for me, for an ani eater. But me ni Simon, ni damn Peter, Simon Peter, me who spit ni gani nata pika. Lyrics ime iva, ni me pika, si me shika. Missy Zero, baby, I'm the one, numero uno. Ah, vete la mierda puto culo. Ain't nobody do it like me, yeah, you know. Soy un ganador, hago esto por ti, mi amor. Apo pa chuki ni ite John, ju mi sina. I'm a winner, 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 I'm a winner. I'm a winner, winner, winner. All I do is win, win, winner, win, win, winner. Got me feeling like El Presidente. Zime nice name is Mama Kidete. Thank you God for life now. Miss your kiwete. I do it for the game. Now my fans to what danger. My haters up or down. Kimalwede niko mbele kama dere kama timi niko wele. Wele. Missy Vera nime kam na ushuhuda. Kuna hater lini text ati buda nikam show niko maji nite chura. Na I don't need your love brothers. Iti shikura niko fiti fiti. I'm making moves zile bigi bigi. Heta shato madoni kijigi. Jigi jigi.
Rico Beats, Mr. A.O.A.
Mind your weight on that taka kitu
gani.
Mind your weight on that.
Peace.
Mind your weight on that taka kitu gani. Weka, weka order, order na leta teta teta tumezani. Takula hapa amo kakula nyumbani. Tashiki solo amo kaitajani.
Rico Beats, Mr. A.O.A.
Mind your weight on that taka kitu gani. Weka order na leta tumezani. Utakula hapa ama utakula nyumbani. Utadishi solo ama utaita jirani. Weka, 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 weka order mina leta. Leta, leta. Weka, 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 weka order mina leta. Leta, leta. Niko na flata miwe sema niko nda. Na nabonga kila mina metoka da. Mini antisocial nasema ya nistaki. Salam na kamuko na beef na kuja na roiko madam. Washa kinduku lutu chome tumediki plani. Mini kuku we ni joko wa mashinani. Mina chuchuma ni kama nataga mayai. Washa mshuma giza imezidi ukundani. Mini usupu katakatitani. Mini usupu siogopi dudu. Sezi pia na respect kwa manuku. Sezi try kuku impress wesio mungu. Sezi try kuku andresa wesio wangu. Mini usupu siogopi dudu. Sezi pia na respect kwa manuku. Sezi try kuku impress wesio mungu. Sezi try kuku andresa wesio wangu. Nimekam ku address ndugu zangu. Na nikiza juu napenda style yangu. Niko unique sinafanya majabu. Nete mafansi napenda ngoma zangu. Nete mafansi Mind your weight on nataka kitu gani. Weka order na leta tumezani. Utakula hapa ama utakula nyumbani. Utadishi solo ama utaita jirani. Weka, 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 weka order mina leta. Leta, leta.
Now hear this.
Weka, weka, weka order mina leta.
Now hear this.
Niko shada kuhirima na sike kuji.
Tapo.
Maibo red akio lai na sike kuji.
Tapo.
Na mokox akio lai na sike kuji.
Tapo.
Skindo akidio ni mongere.
Niko shada kuhirima na sike kuji.
Tapo.
Maibo red akio lai na sike kuji.
Tapo.
Na mokox akio lai na sike kuji.
Tapo.
Tingwa kyo.
Niko shada kuhirima na sike kuji.
Tapo.
Maibo red akio lai na sike kuji.
Tapo.
Na mokox akio lai na sike kuji.
Tapo.
Skindo akidio ni mongere.
Niko shada kuririma na sike kuji.
Tapo.
Bebel red akiwa lai na sike kuji.
Tapo.
Na mogox akiwa lai na sike kuji.
Tapo.
Singo wagido ni mungire. Ta 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 ta. Boy come give me twa 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 twa. Paka inani washa washa. Leo kinipa mista kata.
Ikisaru nataka iyo paka paka. Ina rangi nataka tupi paka paka. Ikisuru anadishi na makata kata. Taki wate yongoro nime kata kata juu. Come cheat, come die, stuck in this part die. Na roll man, go in the kudish my time.
Na miss my day, you kill me kiss what dies. Na miss
my day, you kill me kiss what dies. Come cheat, this part die. Na roll man, go in the kudish my time.
Na miss my day, you kill me kiss what dies. Na miss for try, see we push back and dani.
Does it night die, nisha kula kukuma. Na we, mi mwet, unanuka kukuma.
Na drone night die, sasa mina chuchuma. Itape dogi, mpaka ikuwe kicha.
Niko shada kuhirima na sike kuji.
Tapo.
Akio lai na sike kuji.
Tapo.
Na mogox akio lai na sike kuji.
Tapo.
Stingo wakido ni mongere.
Niko shada kuririma na sike kuji.
Tapo.
Bebel red akio lai na sike kuji.
Tapo.
Na mogox akio lai na sike kuji.
Tapo.
Stingo wakido ni mongere.
bad girl she rot. Aki wote ni maho. Check zama ndani ukas tuko na keyboard. Good O M G dot. Next style please dog. Kindly please dot. And don't postpone. Let us postpone.
Aki ofisa, ofisa, ofisa usi mtoto wa shule yake
waraini. Wanasemaga utomo njugu mkukula moja moja. Minasemanga dawa ya kutu ndudu kuichokoza. Wakati unantongoza, chumbani unanyongoza. Nataka ukule mpaka ushibi hakuna kuonja onja. Tuanze na rondi moja ukichoka na kugeuza. Na kuonyesha vihoja mpaka pupa unapunguza. Sati nimekupa dumba ndio mana na kukoroga. Ona unaguna guna na ulisema unajiweza.
Niko shada kuhirima na sike kuji.
Tapo.
Vibe red akio lai na sike kuji.
Tapo.
Na mogofs akio lai na sike kuji.
Tapo.
Stingo wagido ni mongere.
Niko shada kuririma na sike kuji.
Tapo.
Vibe red akio lai na sike kuji.
Tapo.
Na mogofs akio lai na sike kuji. Anapenda pom pom chom 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 fast date anataka pone taka pone pom 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 oyo boys anapenda pom pom chom 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 fast date anataka pone chom anasema ananitaka so soon ananipenda venye mtoyo upenda cartoon nimemtambua squeeze mimi na mwita tycoon alianza kula vitu tamu akiwa class 2 squeeze anajua single mpaka za mababu mpaka za babu acha ni come through acha nikae juni ku baby to feel good heshima ina meza msumari so tulia u relax usijali nachunga usimwage uhai nataka feel like unazirai kabla ufike saka kangwai ukisharudi mtawe didai pongi na mwai taro hudai
city ride lipua duka lima na bunduki lima na bunduki city ride lipua duka
Mine niko high niko bicha. Me run this down but bitch got richer. Punch lines they call me a the teacher. Me body so fine my face in our tessa.
Come slow, lay low. I'm on top of the game if you didn't know. Better know, me can't stop. I keep on shining, yeah. Everywhere I go, fire. When I step to the club, it's fire. Wanna chew on me, they call them fire. Fire, fire, fire. Me shoot it anytime when me see it. Put your money where your mouth is. You got some, gimme. Wine and talk till morning. Shoot it anytime when me see it. Put your money where your mouth is. You got some, gimme. Wine and talk till morning.
Niko high, niko moshi marijuana. Ubu nataka nunu yangu na obana. Gusa tako usilete madrama. Romo sewa batista kikujuana. Niko high, niko moshi marijuana. Ubu nataka nunu yangu na obana. Gusa tako usilete madrama. Romo sewa batista kikujuana.
If I'm dumb, boom boom tight. Take it down, bring it up, hold me tight nice. Yes we run it, yes we on it.
DJ Needle 254. Catch DJ Needle on Instagram at DJ Needle 254. Keep it locked.
DJ Needle, that makes the heart like fire. When some bad we say pull up that, no. Hot fire, hot fire.
Hey, what's up, Kenya? You're listening to the baddest DJ in Kenya, DJ Needle.
Makubiro, tomorrow biro nyako siwe ivo. Makubiro, fungua ama tengia na biro. Makubiro, dimoro biro nyako siwe ivo. Makubiro, fungua ama tengia kabingo.
Nime mshow minataka sleep over leo. Tumafaya ndiyo mini come over now. Tenje yangu ni ilea over over bro. Usini text watcha mini takuhala tu. Send me airtime later ama talk to you. Umenidea sana manu na nitaka tu. Umezoea kula vitu ndogo ndogo tu. Wasiyo mboya niko hapa I am hoping tu. Nasiki unapenda row taki demta row. Taki kitu kingi ya ndani inaogelea. Misi yoka row misi kina wambo. Saisi na mashi row sati neza ongea. Niko na flash hapa nyuma iko bouncy yeah. Joe. Niko niko na west ingine noma iko flexible yeah. Yangu si plastic, sajari ni natural. Na mini mkali ndio mana na play natural. I mean virtual, yeah. Mini antisocial, okay. Wende unataka ro, mindo ni patable.
Makudiro, gimoro biro nyako siwe ivo. Makudiro, fungua ama tengi ya nadiro. Makudiro, gimoro biro nyako siwe ivo. Makudiro, fungua ama tengi ya kadingo.
Zimenyanya, na kuna kitu nasikia kufanya. Zimenyanya, na kuna kitu nasikia kufanya.
Nyanya zimeshika ni mashada zinalipuka. Nikijaba kina daruka akiwala ya minasikia tuko boreka.
Niko magica top Cohen. Makonyags manzia kuna moet kam ni kulet kama oven. Nisari mingu tema man I do this often. Chicken nimenyanya bila cabbage. Manze niko munchies niko hungry. Nataka maji samahani mteja patikani ni nazima. Mziki ni dawa flow expensive kama java. Mi hukuja late by a couple hours. But I brought you flowers. Zile mahydrate ziko na power. Ebate kishika paka power. Eyo lady leta paka hapa. Zimenyanya na kuna kitu nasikia kufanya. Zimenyanya na kuna kitu nasikia kufanya.
Nyanya zimeshika ni mashada zinalipuka. Nikijaba kina daruka akiwala ya minasikia tuko buraka. Zimeduwa muranga zangu zimeshika. Gwelo za mobada shusha ni machinja. Kingie genyo batu wapige finger. Adipedi wangu agwe murio murio chiga. Ama leta kilo tigana na jibag. Hapa kuna finyo jaribu jafinywa. Jaba tam sana siju zimepikwa. Ikus tam sana siju mepachizwa. Odi kwa chengoe nika kunyumbiwa. Kijariko inadai ni katuri ya huda. Tika msupa anatai skimis katiwa. Hapa kuna lana bais jaribu chafirwa.
Zimenyanya na kuna kitu nasikia kufanya. Zimenyanya na kuna kitu nasikia kufanya. Misbehave, ushai misbehave. Misbehave, sijai misbehave. Misbehave, ushai misbehave. Sijai misbehave, sijai misbehave. Misbehave, ushai misbehave. Misbehave, sijai misbehave.
Tell you,
Rico Beats, Mr. 808.
Misbehave, ushai misbehave. Misbehave, sijai misbehave. Misbehave, ushai misbehave. Sijai misbehave, sijai misbehave. Misbehave, ushai misbehave. Misbehave, sijai misbehave. Misbehave, ushai misbehave. Sijai misbehave, sijai misbehave. Najua mi hu misbehave, lakini mangu na wahu nipa head na sija shave. Yeah, that's disgusting, it got me rapping. Na hi flow, sini tech ni ite Titus. Apostle, na siko Raisha. Sawa vijana, wanapenda misbehavior for sure. Zimeshika tumelala kwa flow na musho. Nimetoka church, that's why nime come late. Mi hu come late, ujai come late. Mi ni shy, I'm shy, saki beef pe wa chai. Never left, I'm right, ay. Nimeguzo papaya, tabia iko wapa sini mbaya. Wana misbehave kama laki is off for me ni demo acquire mpaka shetani ananigwaya aya. Misbehave ushai misbehave. Misbehave sijai misbehave. Misbehave ushai misbehave. Sijai misbehave. Sijai misbehave. Misbehave ushai misbehave. Misbehave sijai misbehave. Misbehave ushai misbehave. Sijai misbehave. Sijai misbehave.
Ningekopa nikushikie cha magizani ni kuwashieta. Na zikishika mina teka koba. Kuna karamu funga rama. Itoke fadhe ni konyeshe kama Jaifika karina zmerunda na alma. Bilange usinateka na mochia alama. Naka ni chura na mochia laana. Oya usikina misbehave. Aya marakanjo. Aya marakanjo. Kule kome songa donda wa bebe. Apu takonda oga naita. Apa kuroge songa suwi labda tabonge. Oya dai pizza lata niti sisi na
Mr. 808. Duta niko na duta. Do you have duta? Duta duta niko na duta. Niko na duta. Do you have duta? Duta duta. Na urumia wa marapa wana tapa tapa. Kaume kwa senjia bro. Na urumia wa
urumia wa marapa wana na urumia wa marapa wana tapa tapa. Umekosendia bro upia uneza nifuata. Ni follow, minjo kadi hapa. Minjo queen kwa hii game, minjo jimnataka. Queen be machine, na sail kama bata njini mla team. Minjo wine hapa hindyo routine. Ina ni guide sasa minjo na feeling ni hip song bana ah. Ongeza volume wacha minjo mkubambe. Kona kinyaru hapa huku ni kabambe. Alafu nko in love na chalim kambe. Sani kachain katambe. Mange uko shande kwa paka zikane. Kiana yo kitu from mane kisane. Kwa yo kutu nyoru mkigane. Nesa yo kitu nataka mkukane.
Rasta, rasta, rasta mejipanga. Rasta, rasta, rasta juu ya shamba. Rasta, rasta, rasta mejipanga. Rasta, kati madrama mini. Rasta, murasta. Rasta, murasta. Rasta, murasta. Rasta, kombo clutch shot. Katoja manzelelo ni kinyasa. Feeling like the drone, nyule ni na mogna. Sikuwa kichwa, ndani ya sandal kadi cycle. Roho ni safi ni merecycle. Wanapenda flow na kama nati ni na grow. Hii ni job, acha ni blow. Job, okay, gade misi bombe. Usi ni ombe tools, na ukicheki sanse. Wewe ya chuo, wewe, wewe, wewe. Apa kuna cocaine, don't be a fool, nini. Rasta, rasta, rasta mejipanga. Rasta, rasta, rasta juu ya shamba. Rasta, rasta, rasta mejipanga.
I do it for the gang. Lazima ni wapeleke na rieng. 1, 2, make a circle. 3, 4, I got a small circle. Sipia ni mavako. Thick bitches. I do it for the gang. Lazima ni wapeleke na rieng. 1, 2, make a circle. 3, 4, I got a small circle. Sipia ni mavako. Thick bitches. Iwezi wa handle. Wasonge kando penye haters wameja. Domi hupiga kambi. Nadai kuchesi wakifura fura kabitambi. Na watupia salam. Zasaleku masalam. Niki shoka imam. Niko fresh. Squad imeja hatu kwa less. Kashashka na tu bless. I've been grinding no rest. When I woke up I said I gotta flex. Fuck 12. I got hoes calling like I'm Shaq West. Baby girl, give me neck. You got a big head like we. Mistari kuzitema tuki Dr. Dre. Niko chill, money come my way. In the meantime, let's pray like gang gang, gang gang. Jah bless my gang gang, gang gang. You fucking with the squad, you a dead man. Gang gang, gang gang. I do it for the gang gang, gang gang. Jah bless my gang gang, gang gang. You fucking with the squad, you a dead man. Organic, niliandika, nikiwa juu ya majani kama boxer niko ndani. GSP as the producer, OG, lines kwa kichwa, kamedusa niko lit. More juice, cover rock, jacuzzi, all my friends are not dead, miss your lil Uzi. Mini goat when I'm boozy, squad so choosy, make your bad bitches our groupie. Light skin, na nimetoka ghetto, ukora mitaani na mans like festo. You don't wanna hang with us, kuta pen, so my jira might get. Just so I do it for the gang like, hey yo, gang gang. Baby girl, you know I'm gang gang.
Nyege, nyege, nimeshika na thani mini pilot. Nyege, nyege, inarungu na thani mini psycho. Pika nduru ni washetu mandukushe. Nikichumo na thani nikimboife. Kuna demi ya mtu wote ni mandukushe. Nazikishika laimu nikumbushe.
Misi wale wakulete wa maua. Bila ndo msu na juu taniua. Tesa kitale mpaka maua. Nikikalia si utahema kifua.
Kukunyukitaka digiriri. Kama teketama digiri. Kupaka nizama firifiri. Choma noti zangiri ngiri. Kukunyukitaka digiriri. Kama teketama digiri. Kupaka nizama firifiri. Choma noti zangiri ngiri.
Compia V8 na mafilda. Wezi compia SS na omanika. Ukifika
Needle.
Nime kam ki bacteria ki diggers. Mini mratchet na baba wa manigas. Mini mratchet na baba wa bacteria kidigas mini mratchet na bamba wa manita
cash cash pinta kupa we diva na kulika kanite utafunguliwa pia haga utazungushiwa ss tazungushiwa ss tazungushiwa
cash cash pinta kupa mini saru na kulika kanite utafunguliwa pia haga utazungushiwa ss tazungushiwa ss tazungushiwa
anakula vako na mboko kisha chapata mamako joto ako on hit kama meko nyoka mekam na likia hiyo bush job ikicheki rada kuna place ineza go ati madam minataka hilo pango pango tight we nyonga hiyo shingo 6 inch got deep minataka mo when I'm going to kusalimia shikamo kama wasali na iskisi hapa kwa ro rungu ngori mpaka inagonga iso minyo
cash cash minta kupa minisaru na kulika kanite utafungu pia haga utazungushiwa ss tazungushiwa ss tazungushiwa
cash cash pinta kupa mi diva na kulika kanite utafunguliwa pia haga utazungushiwa ss tazungushiwa ss tazungushiwa
tumekuja take over my elegante
demo in pesa unatoma unaweka kui drop mi upenda kwa club mi uteka
ngangona mavela ukinicheza na sepa buda yako na mkemba na masingo tuna sesa
sesa sesa sesa sesa sesa sesa sesa sesa sesa
sesa sesa sesa sesa
Nipe nipange tu kama shura maziwa geto nina utamu ya mtura kitu testi
acha kunyonga nyani. Kani kidogo jo mkecha patikani. Tetemesha hadi ni zirai. Lima lima alafu pande sai. Fika haraka jo usipige punyeto. Usikami bado niko seto. Juhuna trust niko shwa niko salama. Shika shika ikus itaganda.
Piki piki maua Mboko bigi kama mapua ya Peter Pan. Piga nduru iski kedoka Nyeri to Japan. Nina single mingi utadhani mini Jackie Chan. Sema huu ha turi flat kama panja. Kipigi na mahaga zimeganda. Aftershock Billy akaanza kunidara. Iyo baika naitoa kasadaka. Zabu zimeshika na kwambia si kawaida. Anaitwa Saida, analeta faida. Mwili iko fine, gozi soft kama fiber. Nina mamishi pikita